Angilam lele, ninglam lele,
bane sonolabo.
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 Twasa kahle nina umhlaba ungakonakala lasho lesisula umcaka ezithweni ithwasa lithabatha umgodla liyophuma endumbeni lithi ngesinye isikhathi ngeke ngizibuze ukuthi ithongo lami kanti nani ngisaphi ephehlweni ngoba sengihlupheke kakhulu nibuka nikaze ningiphendulele mhlawumbe kungcono ngishe emendweni kunasephehlweni mhla kuqala nahlula ukungikhethela isigodla lese ngikusona sinogobelo wesisabekayo ngisho umbuke emehlweni imisebenzi yakho inyenta isigazi lona ngimazi unjani noma inyanga okanye umthakathi phendulani phela nani ngisaphi Like angangizothwasa noma ngangizofunda ukuthakatha. Ugobela wangiphendula umkhofu nathula noma ngikhala nazi ukuthi akukhalwe ephehlweni. Kunezipilo zabantu ezashabalala ngesandla sami ngingena kunqaba ugobela engikhombe ngenjumbane. Ubethi masihlalele umuntu asimtshelele okadinga ukukuzwa shimpa ndesono. Athi asizange ukuzolungisa umhlaba sibakhalele. Baningi sabadlisa amagobongo okungafanele. Ubethi asingawukhiya umnyango masilele. Benginokuza isandla singena esithweni sangasese. Ube ngazi ngiyazisaba izilwanyana. Ube nokungibeka inyoka yakhe ebusweni azitika shiyangalazi. Ube ungafungi ukuthi wangikhiphela izinkomo. Injalo-ke into uma ngiwayikhokheli. Uyidla mawala ngokungayicabangeli. Usuku lokuqalelala nami ngenkani ngisalikhumbula njengayizolo. Njalo uma ngingena esigodlweni ngiyabikela ngoba kulapho umuntu ombamba basala khona. Izinyanya zazikhona zonke zibukele. Ngivuse izintathaka usathi ithwasa lilali kushayela isikhathi ngilaleleni athi mangikhathe umcako ngizomthola endumbeni mningi umsebenzi ongihlalela ube ngenzisa umsebenzi ongenziwa amadoda elishumi ehlangene angcono-ke nawo amadoda ngoba kwahlula amadoda kuyabika mina bengingenamuntu ebengingambikela ube ngisabisa ngale nyoka yakhe athi umeke ngavula umlomo izongidla ngigwinya ngingazwani ukuthi ngashonaphi impilo iphinde iqhubeke njengasemhleni bekulukhuni ukuthwasa la emini uyimbongolo isigqila ngumkhofu malishona ube kathi asiphume ebusuku siye emzini abantu siyobethela ashiye izidaputaphi namabhodlela amnyama angaqondakali athi mntanam ngeke siphinde silambe asishiye kumabheketwane nakanjani bazophinde basibize ube ngenanembeza eshintlekelele ngisho emndenini ezixakekele ube ntshontshe idlozi efuna lisebenzele yena okubuhlungu zonke izinto zobumdaka bezidlule ezandleni zami ngisho ezibulalayo imbala abafuna ukudlisa amadoda izichitho nako konke okunye okuba ungakucabanga silamuleleni inkulu lembi anohamba ngokucophelela abantwana bethongo phambili ikhona ingozi
Oh, wow.